Muganda wa Fabuza Amiri, nti amatali galamulwa gatya mu busiraamu?
Amatali galamulwa gatya mu busiraamu? Sigaffe newankubadde abantu tugaagala nnyo naye nga si gaffe si gaffe abantu ogakube besuula eno bagwe eno badde mu ndongo bagakubira ne mu ndongo ebyonna bye bakola si byaffe bya busiraamu.
Amuganda wafawuza nti esala y'omuntu akweyeseera mulwa etya yaabaffe singa nsalire mabega w'omuwalimu oba w'omukulembeze akweyesa mba mukyamu?
Esala y'omuntu akweyeseera mulwa etya tugiramulira mu hadisi y'omubaka Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
jaga omusajja amusangana mugamba nti a anta rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
gwo gwempulira gwe bayita omubaka wa Allah namuga nti yeyenze yo Allah bwomusaba nga olina obuzibu akwanukula nabujja nga mmenyera ebitiibwa bya Allah namugamba nti mbaako kyonnaamira namugamba nti nkulaamira ekisooka la tasubbanna ahadan tovumanga omuntu yenna naga bwe yakiŋŋamba saddayo kuvuma wadde embuzi oba ekisolo oba ekiwuka namugamba nti wa iyaaka wal isbaal nkwewaza nnyo okukweyesa wa iyaaka wal isbaal nkwewaza nnyo okukweyesa namugamba nti fa innahu olw'okubanga okukweyesa nina lmakhiira kyamujakwekuza hadisi enyumira nnyo egamba enyweza nnyo namuga nti ebyakweyesa lugweye yenna ila mutakabbirun
obulaabamuekujjako nga yeekuza bwekuza
gweoba weeraba nti seweekuza ye nabyaga nti eri yenna akweyesa lugweye ila mutakabbirun
kujjako nga yeegulumi
iyaaka wal isbaal tegeregana namuga tokezanga munnakitundu ekyeranga ti man jara thawbahu fi salatihi khuyala omuntu kyenna bwakweyesa olugweye lwe katugenda okutegera ekigambo khuyala nalukweyesa alwambadde lukweya mu swalaye mukwekuza falaisa lahu min allahi fi hillin wala haram eswala eyo gyakweyeserezaamu olugweye lwe ewa allah temuwonya muliro temuweesa jjala temuwonya muliro temuweesa ki temuweesa jjana abaffe tunoonya ki tunoonya jjana naye gyasaalidde mu lugwe olukweya mbakaga nti temuweesa
jjana
newankubadde asadde aye temuwonya muki muliro ekyokka kinene tegeregana kinene nnyo nekyo omusiraamu gwolabye ngaasaalira mu bwezi kweya okugjako ngaakutaddeko ekifuba nti bwotosaala nange waakiri mufe ne bwe kitabo ekyo tosaalira mabegawo kubanga otegedde nti mujeemu mutakabbiru ate alkibru omuntu okwekuza kabonkagamba kintu ekisemberedde obushiriku kintu ekisemberedde obukufa oba kumpi nakukutuusa mu buki bukufa nekyo si kirungi tusaale naye obuyatabe nti yeyekka gwe tulina asobola okusoma alfatiha fenna abaliwo tuli bajiga okubeera kwaffe obujiga tweyambise akaseera ako nga bwe tutanayiga alfatiha tufube tugiyige tumusuule naye tetusaalira mabega wa muntu akweyesangoye sikirungi. Allahu
akbar. Amiri bwabanga ye imamu wa masjidi
bwabanga ye imamu wa masjidi tambula weyongera ku muzikiti omulala ogulina imamu atakweyesa kubanga ebbanga ly'okoma ng'otambuddeko muswalayo bwe bunene bw'empeerayo tambulako
ate okikola ku lwabulungi bwa
kikola lwa bulungi bwa swalayo ne allah ajja kukwanguyiza tegeregana ne allah ajja kukwanguyiza naye leka kumala ganguyiriza kusaalira wa musajja ng'akweyesa amu nekyo obusobozi obusobola okutambula otuuka wali atakweyesa obulina oba okoze obubi
muganda waffe nannono nabweifa ali ku mukutu abo